nipate furaha. Si unanuna baby, si unachuna wewe. Tabasam, nipate furaha. Si unanuna baby, sibono chuna wewe.
Kama kushuka na kupanda, jana tumeshuka cheki leo tunapanda. Nimepata idea kusambaza kanda, nimepata shows za Kenya na Uganda, Burundi na Rwanda. Twende pamoja, twende tukasake chanda. Mungu akijali unazuia kibanda na miliki kiwanda. Tuko pamoja singefunga mkanda, yote kwa sababu nipeta basamu. Nimechoka mitabu, hii ndo time ya mitamu. Unapenda good club, nankumbu shalom. After 2 weeks, turudi Dar es Salaam. Tumetesa sana, baby. Sana, sana. Vibao kinikana, baby. Kunyona sina mana, baby. Baby, toka mchana alfajiri. Chini utajiri. Fake paka really. Mapenzi yo siri. Au kwa kuwa tuko wawili. Mapenzi ndo kaona siri. Kama mabaya nasemwa kila siku. Daily wasushi nao hawaishi bifu. Maisha so kutesa kila siku. Yapo pesa ndo kila kitu. Kila
tabasam nipate furaha. Si unanuna baby, si unachuna wewe. Tabasam nipate furaha. Sibono chuna wewe.
Cheka kidogo, ni wewe baby.
Nione tabasamu lako go.
Inaridhika, nafarijika.
Ukinuna tana miserable.
Cheka kidogo, ni wewe baby. Inaridhika, nafarijika.
Wake up is a smell, what you mean is a benze. Achana na hawa, no subiri ni teleze. Bugi na me superstar, tingisha iso. Wezire, wezire,
wezire,
wezire. Wakiba na bongo, twenze tuko madebe. Twende club zao, twende tukaruke debe. Skisi ya zao, so isi ya kaza reggae. Na wapiga bao, kijuhudi kama chege. Achana wanga, wanga zao ni kutaga. Mitayo panga, kule wanauza baga. Unacheza charanga, unacheza raga. Isia za kimanga, sina isia za kichaga. Basi baby singe cheka kidogo. Uju smell lako lina uampaka vigo. Alafu ku natural utumi mkorogo. Pande za masaki mpaka pande za kigogo. Wame kutaka uja kupata te kidogo. Wakina Rama K, Abu na Shabi Chogo. Uja kupata te kidogo. Aja, aja. Blue vipi mbona sikusikii tena. Sikusikii ukiflow mbona sikusikii ukisema. Niko busy na baby jamani nisha sema. Niko busy na wife jamani nisha sema. Mabaya nasemo kila siku. Wasushi nao hamuishi bifu. Maisha so kutesa kila siku. Yapu pesa ndo kila kitu.
Si uno chuna wewe. Tabasam nipate furaha. Si uno nuna baby. Si uno chuna wewe.